Potato.
Kimamba on the beats.
Pose.
Wanasema utakuja nikimbia, utaniacha. Wanasema utakuja nitesa, moyo utavuruka.
Wanasema utakuja nikimbia, utaniacha. Utakuja nitesa, moyo utavuruga.
Mwami shungejua, unavonipenda na minavokupenda, tunavopembeleza na itabidi wa come slowly, wajiane tukipigana mate. Hapa tu ni mapenzi ya dhati. Baby njoo nikubembeleze,
kuona a man so good, a man so sweet, a man so perfect. Sija wai kuona a man so good, a man so sweet, a man so perfect. Na nikiugua ni wewe ndiye daktari wa moyo wangu baba.
Kila unaponishika kama nimepigwa na umeme. Kila unapoondoka yangu dunia inasimama. Mapenzi yako yamenipa amani, kwa mapenzi yako sihitaji tamani. Baby wengine hata sitamani, basi my love njoo nikubembeleze.
Nibembeleze, baby njoo nibembeleze, nibembeleze.